Isililo 5:1. Khumbula Jehova esehlelwe yikho, bheka ubone ihlazo lethu. Verse 2. Ifa lethu seliphendulelwe abafokazi nezindlu zethu kwabezizwe. Verse 3. Siyizintandane asinababa, omame banjengabafelokazi. Verse 4. Amanzi ethu siyawaphuza ngemali, izinkuni zethu ziza ngentengo. Verse 5. Abasigxoshayo basezintanyeni zethu, sikhathele asinakuphumula. Verse 6. Sinike isandla sethu kulo iGibhithe nakulo iAsiriya ukuba sisuthe isinkwa. Verse 7. Obaba bona basekho, thina sithwala ububi babo. Verse 8. Izigqila ziyasibusa, akakho sikhulula esandleni sabo. Verse 9. Sithola ukudla kwethu ngokuzidela amathambo ngenxa yenkemba yasehlane. Verse 10. Isikhumba sethu siyasha njengeziko ngokushisa kwendlala. Verse 11. Balala nabesifazane Siyoni, izintombi zasemizini yakwaJuda. Verse 12. Izikhulu zaphanywa ngezandla zabo, ubuso babadala ababuhloniphanga. Verse 13. Izinsizwa zathola amatshe okugaya, abantwana bakhubeka phansi kwezinkuni. Verse 14. Abadala baphelile esangweni nezinsizwa ekuhlabeleleni kwazo. Verse 15. Intokozo yenhliziyo yethu iphelile, ukusina kwethu kuphenduke ukulila. Verse 16. Umqhele uwile ekhanda lethu, maye kuthina ngokuba sonile. Verse 17. Ngalokho inhliziyo yethu idangele ngalezi zinto, amehlo ethu afiphele. Verse 18. Ngenxa yentaba yaseSiyoni echithekile, zize zihambe kuyo izimpungushe. Verse 19. Wena Jehova umphakade, isihlalo sakho sobukhosi khona ezizukulwaneni ngezizukulwane. Verse 20. Usikhohlelwani kuze kube phakade, usishiye izinsuku eziningi na? Verse 21. Sibuyisele kuwe Jehova, siyakubuya, yenza izinsuku zethu zibe zintsha njengasendulo. Verse 22. Ngokuba usilahlile nokusilahla, wasithukuthelela kakhulu.